Ambera da fama ko ala walelna li ala.
Oɗo debbo jooɗiɗo kaatne muɗum tasude kulle kecce Hawa Diallo wondi yimude e ley muɗum o yewtata e wimmako hono mako gaacci ɗi a yewtina yimɓele heewato yam fulla te mbinde ɗum wattu gondal e dewrol
ɗeɓe fini wala sowono ɗeɓe donki ɗi kala
mbiɗa heɗo jimi ɗi wakkati somiɗe lonna ana ƴaɓɓina wakkati miɗe yima somiɗe golla fay somiɗe metta somi heɗike jimi ɗi ɗum ittan mitti am jimi yogaji ana toon jiggintinoji yimɓe sukkulaji muɗum jimi darde muɗum ana mawni sanne juuɗe amen minen rewɓe gonɓe yenfolila nen mamiraɓe amen wakkati ndungu hewɓe mabɓe ana yimanaenno worɓe mumen nde guese mumen iɗum faabonoɓe
sannihaalaji ɗi gonɗini dikko Mariame Diallo hoorejo kafu yenfolila holtivide gila ɓooyi ga yenfolila gaacci ɗi laato sababu rewɓeɓe holta hakkillaji mabɓe
yenfolila ka jimini andira sanni nokkule fuu to gollewo jardin woni jimi ɗi a tawam ana faaboto rewɓe ana waɗa ɗu soɓe ƴaɓɓina wakkatiji tiɗɗude juuɗe mabɓe nde jimi yimɓe holititta ko tordi yonki mumen jimi ɗu watta so yimɓe heɓa jande nafoore e torda ko heɓi
ɗumen
e wi maire Wassoulou Bali li cercle yenfolila madame Sidibe Rokia Jakite gaacina jogui sembe sanne banggal jamare nde wona tan hono yewtude ka yoɓɓuri fuuf banggal ɓeɗande faamu hokkude yakabere
la musique ça fait
jimi ɗi ka ana e gurdan amen wona wakkati festival o tam jimi ɗi teddi e juuɗe amen sanne ɗum laatike kurtunoji na ɗow lamburuji jimi ka darde muɗum ana mawni sanne e juuɗe amen minen gomɓe yenfolila ɗo ɗum laatike hayeɓe na ɗow nayeɓe saabi jimol jimetegol ɗo amen ɗo fuu a tawan won koro ko woni muɗum jimi ana waɗa so yimɓe yewta
sanne
e ley Wassoulou ɓuuri fuuf to yenfolila yimɓele hewɓe e jirwi saabi gaacci ɗi ana e mabɓe Sali Sidibe Coumba Sidibe Oumou Sangari eko nande mum en keɗɗa nafa hande dikku Mariame Diallo hoorejo kafu yenfolila
par exemple nagal lance
yambireji amen fina tawa yimɓele pawotoɓe min li majjum hayaɓe amen yogaɓe mbawɓe jimi sanni mi kollodiran ɗumen yalla ana heɓa faabadeɓe fa kamɓe luddayan koɓe keeɓi yalla ɓe keeɓa daranade hoore mabɓe ñana maletu dawna kene ramatu balo dusu balo ɓen fuuyo hayeɓe keɓɓe sanni ele
jimi
to yenfolila toon sukaɓe ekkintinto gaacci guila eɓe pamɗi sere jimoɓe e joon en gaacci